another Fonfus production.
Guareni ko on numelalisha les yes. You know reason when you broke yes. Kule nimetoka si you go hard we don't depend on anyone else. Vitu kakuboro huwa tujikole chali. Mulu ya wabusi ya west. Clean boy nina duchu kuji maintain. This story kuji west basi misyeds. Rungi ya earphone you the sound of me. Itaja kila tenji la the peak of me. Front cover ya gazette it's a piece homemade. Name waki ata last ata do it for me. For the mula neza kesha. Yoka bankangu kachanga kaja mbesha. Liku sota ndio na hepa. Si kama niga wa mehara suke gani wanaendesha. Laka beef wakileta. Tutafungua bucha na beef zendelesha. Na magari kuegesha. Za kwao kudandia si manigo na chekesha. Mafelo wako busy waki waku. Na vile nikilis nitaishi kuwa back. Success to the great na vile uta spend your 24 hours day uki whack. Kila siku niko kazi. Kazi, kazi. Kila siku niko kazi. Paka jioni toka nguare. Muslave juku sota inaniware. Kila siku niko kazi. Kazi, kazi. Kila siku niko kazi. Wahujui na hujali nina maitaji. Bad bills inajua mina fani zipay. Kila siku niko kazi. Kazi, kazi. Kila siku niko kazi. Kitu fane ni atihade. Usiku chapata ni chifonda karatasi. Kila siku niko kazi. Kazi, kazi. Kila siku niko kazi. Kila siku niko kazi. Kazi, kazi. Kila siku niko kazi. Kazi, kazi. Mungu hitwa Lilian. Anadai ni jipange kabla amelilia. I do kwa pavilion. Acha kabla iyo ball tumeplan kupa Lilian. Kio mtoi akifika area. Acha kutabuda ke already ana millions. Acha kutadadi ana kulaga soft hard life na yo alivu milia. Ninyo wale hufotaga karatasi. Ata sitambui mpaka labor day. Na sometimes misipati na walai unipaya. Uchungu utadhani joni labor pain. After Calvary sema mini effort. Squeezy mina go hard yo kuliko before. Na kasi shida mimi nina reso. Utanifata nikichora mistari in my A4. Miu kuwa na a hell of a schedule. Kaukona doubt neza ukaulize devo. Dreams zangu waga big ukalala in my bed. Utajua di kwa nini mood wevo. Inabidi nime devote. Niko married to the house of Buddha na ambisi devote. Niko jia bitch eh Rico. Ato leta you a family uwezi kutu defose. Kila siku niko kazi. Kazi, kazi. Kila siku niko kazi. Paka jioni toka nguare. Muslave juku sota inaniware. Kila siku niko kazi. Kazi, kazi. Kila siku niko kazi. Wahujui na hujali nina maitaji. Bad bills inajua mina fani zipay. Kila siku niko kazi. Kazi, kazi. Kila siku niko kazi. Kitu fane ni atihade. Usiku chafata ni chifoda karatase. Kila siku niko kazi. Kazi, kazi. Kila siku niko kazi. Kila siku niko kazi. Kazi, kazi. Kila siku niko kazi. Kila siku niko kazi. Kazi, kazi. Kila siku niko kazi. Paka jioni toka nguare. Muslave juku sota inaniware. Kila siku niko kazi. Kazi, kazi. Kila siku niko kazi. Wahujui na hujali nina maitaji. Bad bills inajua mina fani zipay. Kila siku niko kazi. Kazi, kazi. Kila siku niko kazi. Kitu fane ni atihade. Usiku chafata ni chifoda karatasi. Kila siku niko kazi. Kazi, kazi. Kila siku niko kazi. Kila siku niko kazi. Kazi, kazi. Kila siku niko kazi. Kazi, kazi. Yoni Mize Nakuru, mambo vipi. Las Vegas. This is how you do it.